JMP Entertainment.
Ungabafisi akuyona yonke impumelelo evela kuNkulunkulu. Abanye athwele
uyababona besteke mini kodwa busuka balali izinto zibalandela wena uthi impumelelo yabo. Motivation speech in Jagogo YouTube. Betting manifest, hustle hard. Go to Ikunis or Aliko Facebook. But well, I'm with you, F is in easy. But well, I'm a boy, it's go go figure. Umam figo go so go to let. Go to Endlini, Abo, Bunun Sindo, Abo Nagali. Is it Tunes, is Yabalandela? Mapupa wabapumuli weno tingi funu pina chengabo kodwa ubono mthwalo aba uthwala.
Ungabafisi bathe, ungabafisi bathe,
emini bayakhanya ebusuku bayakhanya. Akuyonyonke impumelelo enokuthula. Abanye badayisa ukuthula kwabo ukuze babonakale bephezulu. Oh!